Copella Culture.
Blackout Media.
Banona chongo, feba ome bafishidi kiti. Sene manyo, Mr. Frankie Pamongo.
Mwele sana papata mkatambisha vili muyandi. Kueveni, majajmente. Mwele sana papata mkatambisha vili muyandi. Kueveni, majajmente.
So vinka mwicho kamu prostitution. Magona mkofi ni kambaka promotion. Kaya kapena kuheve nini na potion. Pacha kukafipa ife ni shibuacha. Macha ama agala all because of kwacha. Muka ni dengi ni patea rapture. Nalibe mbuka sana that's when cho mamu machacha. Nga muka lipe kuchimwa post on me to death. Azaka ni kululu kila ni na faith. Saka onekele pabana na my friends. More especially pa menzo ya bafiash. Bana niko ndi mama ningi ni menye ni thunder. Yesu Kristu mnani fela pa mutanda. Kafala menzo ni wona yano masanda. Mulu pa wano ndiye weni funo sana.
Mwene sana papata mikatambisha vili muyandi. Kueveni Pajajmente. Mwene sana papata mikatambisha vili muyandi. Kueveni Judgment Day.
Nayelela na makofi panshi no lomwe ole pelevela ndeteta kela mapalo ya ndiye pelevela mchalo cha baluani ni fi wantu fya kowela. Don't try, don't try, don't try. Fingi tuwa chitewa tuwapita ama regret tewa filamba bona gomu fumbi chilanshita. We live and learn cha puafi ima sambililo everyday mufyompita. Impumo ni milando balanshema ba shatani vativali papa noska. Lazaro na sheko kapa konkiri. Ichibanda pachibanda ya zombie. Choka seba na believe me. Ni ride or die inga fish for me. Salama nyo.
Mwele sana papata mwikatambisha vili muyandi. Kueveni Pajajmente. Mwele sana papata mwikatambisha vili muyandi. Kueveni Judgment Day.
Wise man, Ali Dola, Louis Dacca.